Once upon a time, he had this yake. Kama mziki mtamu, kwenye speaker yake. Kufunzi wa rhymes, mwenye sound yake. Mikato michuzi, mwenye utash wake. Wanataka kukompuza, penzi langu kwako wanakesha na miruzi. Wanaketi vitako mikutano ya kipuzi. Mindo nyota yako kama jana kama juzi. Yeah, do michapo mi super duper fly. Kichupa cha duka umeni nyonga kama taa. Kush meditation na jifeo kura dra. Ha ha, hey say, hey butterfly. Ha ha, mame chikita we mrembo wewe. Tingisha ting, body lako wewe. Kimbiza, ha ha, kuna kama wewe. Kimbiza, kimba kwe, kute, mwah. Beautiful, hello mommy, beautiful. Hello Jane, hello Mary, hello Miss Carolina, hello Abby, hello Emily, hello Christina. OG, sio kama zile prefer, zinaweza kutoka China, yeah. Special mbaka jina, yeah. Bako jambo sina, love me, Mr. Bombastic, very fantastic. Ukilala na stick, hey, 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 sex lady, hey, 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 sex baby. I'm a bully long way, go down, baby. Let's get it on, let's rock, baby. Chiquita, chiquita, we mrembo, wewe. Tingisha, ting, body lako, wewe. Kimbiza, hakuna kama, wewe. Kimbiza, kimpa, kute, mwah.